abaze ewange bakasukayo amayuni balino wansi aze ewange bakasukayo amayinja kati
omubanda alopye ku polisi zesibangako mukwano gwakyo kyenva na kigunjula kawempe teva badongo sagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa esiribi nebidongo byokukabira sagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa kano kabagezi bagezi boka esiribi nebidongo byokukabira wakali ebimenke nemikwano gyabyo kawempe tetuwe na kazanyo tukamanyi ogambo limuniga naye wanyereka lipanda tukuba tuli babiso bisala omubando wadala
genze
gobanga totambala
genze
hakuchimane josula
genze
weita mubandanga wasitama byemwe pakira mukayumba
genze
talumba tamulumba
genze
oya kuitisa polisi
genze
tuja pamalake chibuli chakakola kira babulire biti byetukola bwetukusala kebiviri tubisalako muli babanda nabatinga temuwera bukonde bwe mukasukanga tebunoga kibijigiri kweva ku bantu mukuba basawa mateka ne mumenya nali nkikute wanate ne munenya singa mwande kakale njagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa
esiribi nebidongo byokukabira
njagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa kano kabagezi bagezi boka
esiribi nebidongo byokukabira
bera ne pepper spray buliro ndaba ogenda kwetaga polisi buliro ndaba ogwali guzikidde muza lwacho kukuma olipira ne chagula nyingo olifala chikazi kweye nesawo jimanyi palaso born lyrically from another planet these niggas so broken even allergic to money you punks just started what you punks can't finish alemera mukubo ngofuke kubo tulagaya mudogo funga mudomo mbuneru zira ya sulanga kudobo butu bajifungula ya sula mukabadia chibijigiri kweva kubantu mukuba basawa mateka ne mumenya nali nkikute wanate ne munenya singa mwande kakale njagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa
esiribi nebidongo byokukabira
njagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa
esiribi nebidongo byokukabira
abaze ewange bakasukayo amayinja balino wansi abaze ewange bakasukayo amayinja kati. Et allez, toi, comment on est là?